ngavula igate bacabanga ukuthi ngilate kangi zishokolate wehlise ngesprite ngavula igate bacabanga ukuthi ngilate kangi zishokolate wehlise ngesprite ngavula igate bacabanga ukuthi ngilate kangi zishokolate wehlise ngesprite. Yo my nigga, this is your man Lili Nuba. When you hamba Nuba, then I'm hamba no King Nuba. Yo 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 my man, your daily chocolate, my jelly booty lazy, can't you flick gates? I'm a hater, by a hater, by some new chocolate. Yo, sebezo no any sprites. Yo, sebezo no lama hits. Yo, your day too laga se, esula bonka bantes we. Yo my man, I'm a rapper, bonka yazi, hip hop artist yazi. Yo my man. Ngijunga phezu big Zulu, uvika ngathi uvika iZulu, maqhamuka mina. Yo, yo, MC uyazi, nome MC, you're my man, you're my nigga. Dan Ken uyazi, noma ngacosha amaken, anginankinga, you're my man. Bonke ezweni bayazi, OKO bayazi, ukuthi I'm a number one rapper. You're my man, yo, yo, yo. Ukhasipan yovesi uyazi naye, yo. Yo, ngithi noma ngahlehla ngo reverse, ngowami sekuqhamuke mina, angeke aze yophambili. I'm a number one rapper around the world. Yo 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 my nigga.
Yo
yo my man,
my nigga.
Ngavula igate bacabanga ukuthi ngilate kangi zishokolate wehlise ngesprite. Ngavula igate bacabanga ukuthi ngilate kangi zishokolate wehlise ngesprite. Ngavula igate bacabanga ukuthi ngilate kangi zishokolate wehlise ngesprite. Yo 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 yo, you're my man. Yo 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 yo. Kuli kuli ngisize ungipha amahithi ngoba abantu bonke ezweni. Yo yimina engibanikeza umculo omnandi. Yo awunjengoba nocula kahle ezweni. Yo awunjengoba nogqoka kahle ezweni. Yo akekho uyedwa ulinoba. Yo akekho uyedwa ukinoba. Yo bayagqoka bonke kodwa akekho ugqoka njengami. Bayacula bonke kodwa akekho ucula njengami. Yo yo, I am a number one hit maker around the world. Oh, 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 Chris Brown. Nayo yazi usefisa ukucula nami kodwa mina ngiyala angoba yena akekho ezingeni lami. Malume wami uyongixolela lapho phesheya ngizokuvakashela, ngizofika ngizobona ugogo. Abantuzweni bafisa ukucula nami angoba ngicula kahle akekho fana nami. Yo 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 yo. Ngavula igate bacabanga ukuthi ngilate kangi zishokolate wehlise ngesprite. Ngavula igate bacabanga ukuthi ngilate kangi zishokolate wehlise ngesprite. Ngavula igate bacabanga ukuthi ngilate kangi zishokolate wehlise ngesprite. Yo my nigga, this is your man Lili Nuba. When you hamba Nuba, no.